ni Avril Nanani.
Kuna little things that you do that blow me away. Kama kukumbuka that napenda viatu za blue. Na kunipigia mchana just to say I love you. Boy, napenda, 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 yeah. Na napenda unaponiambia kwamba through whatever uko na mimi, I say yeah.
Zile vitu baby yo ndakufanya.
Na shukuru sana da tumeamua kunishukuru, shukran nina run both ways nje ya web ka spider niko nje ya net. Mosquito na utaniuma sangapi, first of all siwezi kunyima mangoch. Na kupenda siwezi hona alama mboch. Bright future naona na wewe fiti, utadhani nina macho za abas na touch. Kamini Mr. Lenny nishapata Helena, tuko pamoja kalulu na Abdala. Ni mimi na wewe milele, naomba tusiachane ka Diamond na Sepetu Wema. Kenya utadusi wezi guess umeni chapa 10 nilu kini Hillary na Clinton BM judilu shasin sana chill and feel. But for real na anticipate sana zile zile
zile vitu baby yo ntakufanyia.
Vitu gani
ntakufanyia? Zile vitu baby yo ntakufanyia.
Siku gani
ntakufanyia?
Itafika saa ngapi? Itafika saa ngapi? Itafika saa ngapi? Bado nawaza vile utanifanyia.
Zile vitu baby yo ndakufanyia, ndakufanyia.